Yo, I know I'm on 2010 alongside producer Eddie International. It's time to change your ways, fly. Producer Eddie, let's run things.
Akaseera kabadde kalude nga gwe wenyigira mu bikyamu nga weerabidde nti embeera y'ebikyamu kuba muliro okutazikira bakitomwe yona oyo omutuufu yagamba yekkubo etuufu kino kikolanga guze gyali ekyo kyoli don't need to worry we on the way to chief victory this is forever be our story to testify for God is the glory we know in Jesus we're not alone you can't open bikyamu na Kristo byakubulira gweno bikkiriza tumusabe atuwonye bikyamu wali birwazi baffe you can't open bikyamu na Kristo byakubulira gweno bikkiriza tumusabe atuwonye bikyamu wali birwazi baffe you can't open bikyamu na Kristo byakubulira gweno bikkiriza tumusabe atuwonye bikyamu wali birwazi baffe you can't open bikyamu na Kristo byakubulira gweno bikkiriza Gamba, wade miyaga minji munamba Choyita mu January to December Chwe wa Kristo anakuyamba Jangu jendi Kristo vya gamba Wade miyaga minji munamba Choyita mu January to December Chwe wa Kristo anakuyamba Viva gamba ila neva kulimba Kugaga buli wansi munyanja mukwano bikaseera munangobye sambe kwano lemera mosigate muli kalungi tomubisitani ayagala kuwambi akwera bizo kwagala kwa mukama waffe ebizibu bingi seruganda byoyisemu kano malogo n'obwago bungi naye yagamba jamumbi kujemu oterero funa obulamu obulungi yukas ove mbikyamu naye Kristo byakubulira gweno bikkiriza tumusabe atuwonye bikyamu wali birwazi baffe Kululi, komusa ugwe chivi kwa kukusinze.